Here's another one. Here's another one.
Mi namuita sweet ya nanita darling, namuita honey. Sasa kwa nini ni mchiti endo kimwali wangu mwandani. Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali ewa pambe, pambe wakituange Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali ewa pambe, pambe wakionge
Nampamba
Hata waseme nini, waronge wakiamua
Nampamba
Katalina mihali sina
Nampamba maua
Hadhara ani leo naonyesha chombo
Ngoma ayo ngoma Ngoma ayo ngoma
Ayo Chombo hicho
Ngoma ayo ngoma
Baby boo
Ngoma ayo ngoma meyona yo
Nawatambia ni magazeti wanatuwekea budget kaiweka nikaitomasa nikailamba utamu kazidi
ukamzidi
nilipochomeka kaichomeka utamu wa sambusa na koka kaichomeka utamu wa sambusa na koka
na pamba
hata Kiamua
Nampamba
Wande sumba wanga pemba Wanike tutanua
Nampamba
Wembe wimbo wajo jina Katalina
mawa.
Mihali sina
Nampamba mawa
Yo yo Hadhara ani leo naonyesha chombo
Ngoma ayo ngoma Ngoma ayo ngoma
Ayo Chombo hicho
Ngoma ayo ngoma
Baby boo
Ngoma ayo ngoma
Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma ayo ngoma Ngoma ayo ngoma